najua si uwezo wangu paka hapa nilipofikia mie. Alinilea mzazi wangu akanisii vita susia wewe. Nchi nzuri ni upendo, amani na undugu, tukanye yetu matendo, tusijeleta vurugu.
Mimi na wewe ni kitu kimoja, tushikamane sote kwa pamoja. Nchi yetu tunayoipenda, tuungane sote kuiwinda.
Upendo, ndugu na uzalendo. Amani, upendo, ndugu na uzalendo. Amani, upendo, ndugu na uzalendo. Amani, upendo, ndugu na uzalendo.
Sote ndugu, yani ni tukusane. Tofauti kisiasa zisifanye tugombane. Sote tuilinde sisi wote, amani nchini kote, viongozi wetu sote.
Jani uma kama damu kimwagika, wakati sisi wote wana wa Afrika. Kenya kabila yangu mimi,
taifa moja, kabila moja, sisi ni wa moja. Sioni aja mina wetu chukiane, sioni mana mina wetu wane. Free nation,
amani, upendo, ndugu na uzalendo. Amani, upendo, ndugu na uzalendo. Amani, upendo, ndugu na uzalendo. Amani, upendo, ndugu na uzalendo.
Hey, tuishi na undugu, amani na uhuru. Kenya yote sote ndugu, upendo udumu.
Tuishi na undugu, amani na uhuru. Kenya yote sote ndugu, upendo udumu.
Mara visa vimetokea upande pili, jamaa kampiga panga jirani, amekuwa dui huyu yule, kamnyima mwenzake chakula sile, kisa na sababu katoka kabila lile. Polisi wamekusha vijana kadhaa kwenye mtaa, kisa ghasia ni za siasa.
Everyone peace and love, no matter what tribe you are, set up peace and love. Black and white, shout and party, talent slim, we are all one nation. We are all one people, one nation. Why should we shed our black as a politician?
Amani, upendo.